kama ngaboya gala Ela bobokola kubanga nze ndi bumba Yesu we mubumbi
Mukama ngaboya gala Ela bobokola kubanga nze ndi bumba Yesu we mubumbi
Mukama ngaboya gala Ela bobokola kubanga nze ndi bumba Yesu we mubumbi
Mukama ngaboya gala Ela bobokola kubanga nze ndi bumba Yesu we mubumbi
Mukama ngaboya gala Ela bobokola kubanga nze ndi bumba Yesu we mubumbi
Mukama ngaboya gala Ela bobokola kubanga nze ndi bumba Yesu we mubumbi
Yesu we mubumbi